tunacheza usiku wa leo. Tabasamu tunasonga usiku wa leo. Tabasamu tunacheza usiku wa leo. Tabasamu tunasonga usiku wa leo.
I be make a call somebody. Make a wild body come body you. I be make a talk your mommy. Your mommy say a wild body come body you.
Somebody, make a wild body come body, oh.